in ku badan 140 arday oo bartay culuumta caafimaadka iyo xaflad shahaado guddoonsiga leen ku qabaday degmada Weejid ee gobolka Bakoola aana si ku aflixin iskuulka Abjad Medical College waana dufcadii lamaad ee kubadda iskuulkan xaflada iyo waliba ku qayb galay maamulka degmada Weejid waalidiin odayaalka dhaqanka arday iyo qabeeshal gudisan ee bulshada magaalada ku horeentii waliba markaasi ku qayb galiyalka xaflada la hadalay maamulaha iskuulka Abjad Medical College Ustaad Cabdullaahi soo sharaxay waliba ardaydan habardeen iyo wala markaasi Weejid iyo ku kordhi doonana
mar number 2 bay ba faday intan antoon ku mahadceli masmay ba an ka hanbaliyay ardada quruxda badan oo meel laaraageeyay ku qalin jibaayta dufcad lamaad Abjad Medical College meeba lanayon hanbaliyo and aqoonta meel laaraay bilaawalato laakin dhamaad male and meel feelato marahaytan meeba rajayna intii san siibada doontan degmadana meel laaraay intii hansaaro doontan dad oo ku baah biyo doona baahida caafimaadka iyo degmadan qabo insha Allah thank you
ana ku mid ah ardayda ku aflaxday iskuulka Abjad Medical College iyo meelasi yona ka bandhigeena waliyaba iyo baradeen iyo ku qaybgaliyasha xaflada iyo dhinigii soo dhiirigeliyeen horumarka walbarashada ku dareera degmada Weejida
Vice Chairman of the District Dr. Mokhtar Ahmed Hassan Audere District Councils Traditional Chiefs of the District Teachers from the different schools especially my honorable teacher of Abjad Medical College Dr. Abdullahi Muhammad Afshir Kolo Youth Association Youth Sports Faculty Members and my fellow graduates
farahadaan malaha koobo korogee wali ilaahay mahadis ahaa Weejid oo sagaalun ilamadi lan wal gordo muridi abdullahi engineer iyo abdifatah yar ko dhiray walanhayn gord geekan intan ku kala jibiyo ayta heedo lis garo lis galo hay muhiimad goona oo kala duunaashu ingan ingdata kuleedkan waa dafadi lamaadan malee in geekeeta dafadi hore lamkun lawaatiisadiidahay lawaatin lamkun lawaati afartiin taan
gudoomiyaha ku xeenka degmada Weejid ee gobolka Bakoola Mukhtar Ahmed Awdheere oo usna munaasabada hadal ku jeediya umahnagi maamulka iskuulka Abjad Medical College qaalintisa horumarinta ardayda bardaasa caafimaadka isku qaadaya degmada Weejid dhinay kal gudoomiyaha ardaydi aflaxday ku dhiirigeliyay in xaalada caafimaad ee degmada Weejid wal ku bedelanga
dhammaan ardayda geeka qalin jabiyaha ay tan koray toorki xasaari toor Abdullahi Maxamed Abshir odayaasha dhaqanka ulmaawdiinka macallimiinta iskuulasha kala gedisan qoyti maamulka gudoomiyaha waxbarashada waalidiinta dhammaan intii aan maaragnay qotabi oo magac dhoonya urur bulshada kumid ee way basin salaamay marlamaad salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaat salaam ka badaje muhiimadda walbarashada la tikulay way buu inta lagu ka hadalay saaxiibaday hata la hasaaray oo ardayda ku hadaleen sheekheena ku hadalay iyo maamulaha iskuulka hariiriyeen dhamaantiyo iyo gudoomiyaha waxbarashada ku warami kaliya way ba leena ungee ka hambaliyo leena
degmada Weejid ee gobolka Bakool waliba ay ku mid tahay degmooyinka helitaanka adeegyada caafimaadka markaasi eedan liidata balse ardaydu baratay culuumta shalgadisan ee caafimaadka waliba ay qayb ku noqdo korona horumarinta caafimaadka hadii la helo xarumo caafimaad iyo ku howlgalanka